sama borom gi jox ma ciul gi ana ball gi ana tumu gi dugul farou jar cebu jeuf am de ya nga da nga ñu walo 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 yi seen fay du ñay ro ya mu gu sek ma cheikh fatma ndjay ni jël suma wal ci lu dambalaxi Soirée sénégalaise, Nyoko Mom, Nanan Kofong, Koumeni Babi Jazz, Sénégué Kimbala, Rafet na lol, Domouna Yéri Barbosa, Aladji Mbey, Yabou du Sénégal. Tansa Mbak Flamak Tchatchek, Tauran Tchidji. Yeah, why? Yeah, 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 yeah.